Yeah. I'm on some gangster shit.
Busy Ronnie's.
Hola. Yeah. La. Nowadays, not spin, it's like trickily lempia. My youngster swaggy, kali main fear. Skolo wa kitaba, mashelengi fella. Shote sapa zanga, upese po fella. Lately, I'm having a lot of enemies. But to spit up like my country's economy. 5 kg sugar and the 2-5. So ni series on wine, it's a committee suicide. Daily kuseni ule kulima tawa. Olo soweto ya mukode ya matawa. Mpili kisha ndrama fulu zima tawa. Nsaka dabwe mkanipeza nlima nshawa. Nkali na vilote wakchali ntepene yamba. Sosu nipanga upwanyanga sucho sapene yanga. Musa nitape mukamwa nili hambo na mamoro. Nizifuna manje manje so usativa tomorrow vima. Kwacha kwacha, kwacha kwacha. Iwe ndiwe mtu wanga tisaka yamba nila nepo pama. Kwacha kwacha, kwacha kwacha. Gatuli na ten pini lete nifakepo vibalane vima. Kwacha kwacha, kwacha kwacha. Lavu ni amene batu za mje sochani ngatipani bema. Kwacha kwacha. Kwacha kwacha, dollars and kwacha kwacha, kwacha kwacha, kwacha. Kuli Giovanni by the waker. Drama ni zimozi Giovanni as a waker. Manje manje kuzabwela brother wake. Sony baza no believer va malaki. Celebu wa Mozambia ama kwela basi. It's okay what moi we umagona pansi. Nikapanga show suli pila ukwela fence. Ine niliko bwino siya pa umvela vesi. I'm sorry nene ambo enda personal. Bani kamba chema point, decimo. You call me for a show zikali beno tika. Don't be funny, nane nfuno beula kungama tipa. Nkali na vilote wakchali njepeni yamba. Sosu nipanga upwa nyanga sucho sapene yanga. Musa nitape mukamwa nili hambo na mamoro. Nizifuna manje manje so osativa tomorrow vima. Kwacha kwacha, kwacha kwacha. Iwe ndiwe mtu wanga tisaka yamba nila nepo pama. Kwacha kwacha, kwacha kwacha. Gatuli na ten pini lete nifakepo vibalane vima. Kwacha kwacha, kwacha kwacha. Lavu ni amene batu za mje. Jeso chani ngatipani bema. Kwacha kwacha, kwacha kwacha. Dollars and kwacha kwacha, kwacha kwacha, kwacha.
Nili mubooth, I'm doing overtime. Still banging tracks, still slaying tracks overnight. Still teachy tika, still banger. Still no panda, still pa maposta na flyer. Still when we rap ni wafana. Still have no love for satiana. Still skew ya tusukwa na kwana. Sincere party to majuzi tima tukana. We put in work iwe tipase chezo kwana. Monga masheti mumutu you will make the headlines. Osani washa kwacha tiza ku. Kuma na kukacha tizaka kusnacha iwe sunga vute no kubancha. We face it on every verse, say in every style. Same converse ine na Jekash, we are all stars. Bango ngole spako mela majiz. We never run off kimonga piano yali fulu makiz. Vela buffalo ilipa 0 degrees. Wakati wona the freeze then all my steez. I just handle my business.
Kwacha kwacha, kwacha kwacha. Iwe ndiwe mtu wanga tisaka yamba nila nepo pama. Kwacha kwacha, kwacha kwacha. Gatuli na ten pini lete nifakepo viva. Balane vima. Kwacha kwacha, kwacha kwacha. Lavu ni amene batu za mje sochani ngatipani bema. Kwacha kwacha, kwacha kwacha. Dollars and kwacha kwacha, kwacha kwacha, kwacha, kwacha kwacha, kwacha kwacha. Big busy water. Mubi Rooks nae afunama. Kwacha kwacha, kwacha kwacha. Gatuli na ten pini lete nifakepo vi. Balane vima. Kwacha kwacha. Selisho KB nae afunama. Kwacha kwacha, kwacha kwacha. Balipa. Kwacha kwacha, 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 k